Ngiyanibingelela ke bathandekayo nonke egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu Jesu. Siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba kanye nani lokuqhubeka nentshumayelo zethu zesiZulu lapha kwi-YouTube. Ngiyathanda kakhulu ukuba ngidlulise lesi simemezelo sokumkhuthaza futhi ukuthi uma uhlale ePine Town nendawo esondelene nePine Town uthanda ukuba ingxenye yalezi nkonzo esifuna ukuyiqala zesiZulu. Siyathanda kakhulu ukuthi uxhumane nathi usazise noma ufike lapha esontweni ngamasonto inkonzo yasekuseni yolimi lwesiNgisi ingena ngo-9 iphele ngo-10. Sikakuthokozela ukuthi sibe nawe mhlawumbe uhlale ube ingxenye yeinkonzo zesiZulu lentshumayelo yesiZulu esiyenzayo emveni kwenkonzo yesiNgisi. Siyokuthokozela kakhulu lokho ukuze sikwazi ukuxoxa nawe sazisane nendlela esiqhubeka ngayo siyaphambili. Lokho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siqhubeka ney'ntshumayelo zethu-ke zesiZulu emiyalelweni eyishumi esizibiza ngamazwi ayishumi okuphila. Namhlanje sibheka umyalelo wesikhombisa emiyalelweni eyishumi. Sizothola-ke izwi likaNkulunkulu la encwadini kaMathewu esahlukweni sika-5 sizwe ukuthi uJesu uthini ngalo myalo umfowethu azokushumayela ngawo. Ku-Exodus sahluko sika-20 lapha evesini lika-13 kufundeka kanjena-ke la encwadini kaMathewu 5. Sizoqala ukufunda lapha evesini lika-21 sigcine evesini lika-26. Matthew 5 verse 21 to 26. Nizwile kwathiwa kwabasendulo ungabulali. Yilona lowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini yilona lowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altare ukhumbula lapho ukuthi umfo wenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare uhambe kuqala ubuyisane nomfo wenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Shesha uzwane nolwa nawe. Nisesendleleni funa olwa nawe akunikele kumahluleli, kumahluleli akunikele esikhonzini, uphoswe etilongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifadingi lokugcina. Ilelo izwi likaNkulunkulu lanamhlanje ngizocela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, siyakubonga kakhulu ekuseni egameni elihle lenkosi uJesu. Siyabonga babongcwele ngethuba lokulalela wena ukhuluma nathi amazwi okuphila. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ukuthi ngomoya wakho ongcwele usiphe indlebe evulekile nenhliziyo elungele ukwamukela izwi lakho nomqondo osangulukile ukuliqonda izwi lakho ukuba silenze ngempilo yethu ukuze kube kuhle phakathi kwethu nawe. Ngiyakhuleka kakhulu ukuthi ume nomfo wethu esazosichazela izwi lakho uzikhazimulise ngezwi lakho phakathi kwethu njengoNkulunkulu ophume ukusindisa abantu abazawukholwa egameni likaJesu. Siyacela ukuba ukwenze lokhu ngokubonga egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.
Amen. So Bona, thank you for joining us in our series in the Ten Commandments. This morning we come to the sixth commandment, which says in Exodus 20 verse 13, you shall not murder.
Uyanibingelela ke egameni elihle lenkosi yethu Jesu umfowethu uStuart uyabonga kakhulu ngokuthi sibe kanye nawe. Uyasikhumbuza ukuthi namhlanje sikulomiyalelo esiwubhekayo. Namhlanje na encwadini kaExodus lo myalelo lapha yana esahlukweni sika 20 evesini lika 13 umyalelo wesithupha lo okhuluma kanjena ungabulali.
Of course, we do well to keep in mind that the Ten Commandments are not given by God as a strict headmaster, but as a loving father.
Kodwa umyalo lo vela kuNkulunkulu osithandayo osisindisile.
His grace and his love come to Israel first, before they've done anything right or wrong, before he's given the law.
Umusa wakhe kanye nothando lwakhe luza kuqala kubantwana bakwa-Israyeli ngaphambi kokuba benze okuhle noma okubi, wabakhipha ebugqilini babo wayesebanikeza ke le myalo.
And so the Ten Commandments are given for how to love this God who loves you, how to love your neighbor as you love yourself.
And so
I think that of all the commandments, the sixth one is probably the one that we read and we think, well, of course, you know, isn't it obvious?
Kuyona yonke ke le miyalelo eyishumi, lo miyalo wesithupha esifundayo lapha, umyalo lo esithu masifunda sivele sitshela ukuthi impela umyalo kahle lo uqinisile. Kufanele kube kanjalo.
People shouldn't be going around, you know, killing each other.
Akubantu afanele ukuthi bahambe bebulala abantu njena la mnyalo.
And so it's probably the one commandment that we immediately say to ourselves, well, I'll never do that.
Umyalo lona esithu masifunda sizitshela ukuthi ngokusheshsha nje into engasoze ngakwazi ukuyenza leyo mina.
Yeah, that's what really bad people do, like criminals and the like.
Ngoba abantu abenza into njengale ekhuzwa yilo myalo, abantu ababi kakhulu, abayizigebengu nezigelekeqe.
And so how much does this really have to say to us? You know, we all kind of know it's wrong.
Yini le eshoyo kangako lo myalo ngoba sonke siyazi ukuthi lento ekhuzwa yilo myalo esiubhekayo into engafanele wrong.
But do we? And is it that obvious? And can we draw neat lines that separate us from murderers, say?
Kodwa ngempela uma sesikhuluma iqiniso ke si ngabe siqinisile ukuthi lo myalo ukhuza into eyenziwa abantu ababi kakhulu thina singasoze sayenza singakwazi ngempela ukudweba umuqa okwazi ukusahlukanisa thina kulabantu esibabiza ngababulali.
In 2014 a woman on Twitter said that should her next pregnancy detect Down syndrome in her unborn child, she would face a real ethical dilemma of whether to keep it or not.
Ngonyaka ka 2014 omunye wesifazane wathi ku Twitter njengoba ekhulela uma kwenzeka umntwana wakhe kutholakala ukuthi unesifo sokuba nomqondo ongapheleli engakazalwa uyobhekana nenkinga enkulu yokuba anqume ukuthi ngabe uzomgcina yini lo mntwana noma amkhiphe ambulale na.
The evolutionary biologist and the famous atheist Richard Dawkins didn't see any dilemma in it.
Richard Dawkins lokho semshilo ophusha kakhulu lemfundiso yokuthi abantu bayivelele ngokwabo kabadaliwe akazange wabona inkinga ngaleyo nto lo wesifazane ayekhuluma ngayo.
He responded with certainty and said, abort it and try again.
Wabhala ngokusheshsha ephendula esiza lo wesifazane owayeyibone nenkinga wathi kuyena hayi uma kuya ngoba ingane ingaphilile kahle ikhiphe nje khiphe isisu ibulawe leyo ngane uphinde uzame futhi.
It would be immoral to bring it into the world if you had a choice.
Uthi wathi ke uma ungagcina le ngane ukuthi uze uyibelethe izalwe ingaphilile uyobe wenza into ephambeneyo kakhulu nomthetho.
His response caused a big uproar online and it struck many people as cruel.
Leon mpendulo kanjalo yanyakazisa abantu abaningi kwi Twitter babona ukuba nesihluku esikhulu salendoda eyayibeka lombono ukuthi ingane mayikhishwe nje ibulawe uma kuya ngoba ukuthi ingaphilile.
As he tried to apologize, he only made things worse as he said he was merely stating what most parents in this position do, which is true.
Ngesikhathi ke zama ukuxolisa kwavele kwenza izinto zabazimbi kakhulu kwazama ukuchaza ukuthi yena ubezama nje ukusho into eqinisweni eyenziwa ngomama abaningi noma abazali abaningi beyingane.
Most doctors will even encourage abortions on these grounds.
Odokotela abaningi bayakhuthaza abazali ukuthi basikhiphe isisu uma umntwana kubonakala ukuthi impilo yakhe ayizukuba yinhle.
But the key word in Dawkins' reply is the word immoral. Why does he think that letting an unborn baby with Down syndrome live, why does he think that is wrong?
Igama ke liwukhiye kakhulu kulento eyayishiwo yilo uDawkins, ile yokuthi yini ileli gama lisebenzisayo lokuthi kuyinto ephambeneyo nomthetho ukuzala umntwana ongaphilile kahle ngokwengqondo. Yini le yenza ukuthi ukuzala umntwana onjalo kuphambene nomthetho na?
Well, evolutionary theory teaches that in nature, the strongest survive, the weakest are eliminated, and this is how things evolve over time.
Laba abami enkolelweni ye-evolution abakholelwa ukuthi umuntu akadaliwe uNkulunkulu siqhamukele nje siya develop abakholelwa yilokho ukuthi kulokho kuhiqizeka kwabantu labo ababuthakathaka kufanele ukuthi basuswe ukuze laba abastrong kube yibona abaphumelelayo kungandiswa abantu ababuthakathaka esintwini.
And so because humans are just more evolved animals, for the sake of our progress, our evolution, we should protect the fittest and discard the weakest.
Ngenxa ke ukuthi abantu bahlukile kakhulu kunesilwane, baqhuba lo mqondo ukuthi ke ukuze sikwazi ukuqhubekela kahle phambili izwe lithuthuke kangcono, simele ukuthi sivikele abantu abastrong ukuthi laba ababuthakathaka basuswe.
Otherwise, we just keep passing on bad genes in the human race, and that, Dawkins says, is wrong.
Uma ke singakwenzi lokho kuba sisusa ababuthakathaka, sidlulisela ubuthakathaka nje esintwini sonke, and akukho right ukwenza into enjalo.
Now, there's not many people who would go that far, that, as Dawkins goes, but some people will give other reasons, you know, practical reasons why maybe that child shouldn't live.
Akubonaka abantu abaningi abanokuqhubeka njengalomlisa ukuthi bagcine beqhamukele ekutheni bagcizelela ukuthi umuntu obuthakathaka umntwana obuthakathaka akasuswe. Kodwa baningi abazali abanezathu ezahlukene zokuba bacabanga ukuthi umntwana ungaphilile akukuhle ukuthi avunyelwe azalwe aphile nje njengabantwana bonke.
For example, that the weak will provide no economic benefit to society, that in fact they will take up resources that could be spent in other places.
Ukwenza umfanekiso njena enye izinto eyizathu abayibeka yileyo ukuthi ukuzala abantwana babuthakathaka bakwazi ukuthi bacontribute kwezomnotho kunokuba benze njalo bathatha umnotho omningi noma ingcebe eningi ukuba kunakekelwe bona ingcebe ebingekusetshenziswa ukuba kuthuthukiswe ezinye ingxenye emphakathini.
And these aren't new ways of thinking. You can find it everywhere in the ancient world.
Akuyona-ke indlela entsha le yokucabanga itholakala ey'ndaweni zonke ebantwini besikhathi esedlule endulo.
For example, one author points out that the Romans produced the first known treatise on gynecology, and in this treatise there was a chapter titled How to Recognize the Newborn That Is Worthy of Rearing.
Ukwenza umfanekiso njena kuthiwa umbuso wamaRomani owawuphethe endulo wa hekeza umbhalo omkhulu owakhuluma ngendaba yokuthi labo abasiza ukuzalisa abakhulelweyo bangakwazi kanjani ukunothisa umntwana. Kwesinye sezahluko saleyo ncwadi kwakubhala ukuthi bangakwazi kanjani ukunothisa umntwana uma efanelekile ukuthi aphile nomntwana okungafanelekile ukuthi aphile na.
And those that had defects of one kind or another were abandoned in rubbish dumps to die.
Ngaleso sikhathi ke labo abazalwa benezimo zokungaphili noma ngokwengqondo noma mhlambe nje ngokomzimba babelahlwa ezaleni lapha baze bafele khona abantwana abancane.
And so it turns out that the belief that every human being has a right to life is not immediately obvious.
Kuyabonakala ukuthi lenkolelo yokuthi wonke umuntu unelungelo lokuphila akusiwona nje umqondo ojwayelekile noma owamukelekayo kubo bonke abantu.
If you think it's obvious, and maybe you're even quite disturbed hearing these stories, I want to suggest that it's only because you've grown up in a place, in a culture that has been shaped by Christian values.
Uma kucabanga ukuthi lo mqondo njalo ukuthi bonke abantu banelungelo lokuthi baphile, ngiyathanda ukuthi ngikubeke lokhu ukuthi mhlambe kwenziwa ukuthi ukhulele emphakathini mhlambe la umqondo wakho ubunjwe khona ngokwenkolelo yobuKristu.
And that's even more so if you call yourself a Christian, that you take God's word to be the truth.
Kakhulu ke futhi uma uyibiza ngomzalwane uthatha izwi likaNkulunkulu njengeqiniso ufanele ukucabanga kanjalo ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuphila ngendlela elinganayo.
So before we dive into how one breaks the sixth commandment, we have to take a step back. We have to answer this question of what makes a human life valuable.
Ngaphambi kokuba ke singenelele kulo mbuzo siphendule lo mbuzo wokuthi ngabe siwuphula kanjani lo myalo esiwubhekayo namhlanje na, simele ukuba sihlehle kancane sibheke leli phuzu lokuthi kahlehle yini eyenza umuntu ukuthi abe nevelu enkulu ngaphekwe ilwane na.
That's the first of two headings this morning.
Ilezo ihlokwana ke ezimbili zokuqala engifuna siyibheke namhlanje kuseni.
So is it a good genetic code? Is it the economic contribution that one can make? Is it not being a burden on another person's personal freedom?
Ngabe into eyenza ukuthi abantu babe nevelu ukuthi banamajinsi akahle kakhulu abonakala ukuthi bazoba strong, bandise inzalo strong esintwini noma bazokwazi ukuthi bakhule, basebenze, bakontribute ngokwezomnotho emphakathini noma yilokho ukuthi abazokuba umthwalo kwabanye abantu na?
No, the Christian answer has always simply been that human life is sacred.
Akunjalo impendulo yamaKristu njalo ibimi kanjena ukuthi impilo yomuntu i-secret noma iyinto efihlekile noma ephakeme kakhulu.
Where did we get that idea? You might ask. Well, basically on the first page of the Bible, we are told that we are made in the image of God.
Ngabe siwuthatha phi lo mqondo na? Kungenzeka ukuthi ubuze lo mbuzo eqinisweni usuthola ekhasini lokuqala eBhayibhelini, siyathola ukuthi lapho senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu.
And just the way that Genesis 1 tells that story shows how unique we are.
Ngendlela ke incwadi kaGenesis 1 ekhuluma ngayo ngalendaba yokudalwa kwethu iyasikhombisa ukuthi kahlehle sibaluleke kangakanani.
Again and again, we're told that God made all the living creatures, that he made the birds according to their kinds, and he made the fish according to their kinds, and he made land animals according to their kinds.
Kaningi kaningi siyatshelwa lapha ngesikhathi uNkulunkulu edala ukuthi wadala izinyoni ngokobunjalo bazo, wadala nenhlanzi ngokobunjalo bazo, wadala nezilwane ehamba hambayo emhlabeni ngokobunjalo bazo.
But when it comes to man in Genesis 1 verse 26, God doesn't say that.
Kodwa mase kuzake kumuntu encwadini kaGenesis 1 verse 26, uNkulunkulu akasho njalo.
He says, let us make man in our image, after our likeness.
Asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze.
And so who is our kind? Well, God tells us. Him.
Sifuze bani ke thina. uNkulunkulu uyasitshela ukuthi thina bantu sifuze yena.
We are not just another animal. Out of every living creature, we alone are made like our maker.
Asizona nje, asilona nje olunye uhlobo lwezilwane noma olunye uhlobo nje lwendalo. uNkulunkulu uthi sidalwe ngomfanekiso wakhe.
There was no other religion in that time which gave every human being such dignity and worth.
Akukho nkolo yangalesi sikhathi sokubhalwa kweBhayibheli eyayinikeza abantu ukuhlonipheka ngalendlela yokuthi iBhayibheli lisitshela ngayo ukuthi senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu.
The origin stories of other religions were very different to Israel's.
Eminye imibhalo yezinye inkolo yayihluke kakhulu kunemibhalo yabantwana bakwa-Israyeli iBhayibheli.
So, for starters, they believed that their gods made human beings because they were tired of working.
Kweminye imibhalo yalezi ezinye inkolo kunalokho ukuthi kunale nkolelo yokuthi kwakubhala ukuthi onkulunkulu bazo lezi inkolo badala umuntu ngoba basebekhathele noma beborekile.
Humanity's purpose was essentially to be the butlers and the slaves who were to do all the tasks that the gods thought were too demeaning.
Umgomo wokudalwa kwabantu ke ngokwalezi inkolelo zezinye izizwe kwakuyileyo ukuthi abantu babedalela ukuthi balwe izimpi futhi babe izigqila zokukhonza.
The only human being where that was an exception was the king.
Umuntu owayehlukile kulezo zinto kwakuyinkosi kuphela eyayingalwa izimpi futhi ingesona isigqila.
Only the king was believed to be made in the image of the gods.
Kwakuyinkosi kuphela okwakukholelwa ukuthi yenziwe ngomfanekiso wawo uNkulunkulu balezi zizwe.
And he alone ruled over people and the world according to the will of the gods.
Yona kuphela inkosi yona ebusa phezu komhlaba ngokwentando yalabo uNkulunkulu bazo.
Genesis is so different from that.
UGenesis ke uhluke kakhulu kulokho.
We're told that the true God worked 6 days alone. He didn't need any help.
Siyatshelwa lapho ukuthi uNkulunkulu wasebenza insuku eziyisithupha eyedwa akazange adinge sizo.
And on the seventh day, when he rested, he invited humanity into the rest with him.
Ngosuku lwesikhombisa, iBhayibheli lithi waphumula ngalo uNkulunkulu wamema abantu ukuthi bamjoyine ekuphumuleni kwakhe.
We were not made to do the dirty work. We were made with the capacity to have relationship with God.
Asidalelwanga nje ukwenza imisebenzi engcolileyo. Sadalelwa ukuba sibe nobudlelwane noNkulunkulu.
To enjoy being in his presence and receiving his love.
Sithokozele ukuba sibe sebukhoneni bakhe, samukele uthando lwakhe uNkulunkulu.
It was not just the king who was made in the image of God, but we're told that all people are made in the image of our God.
NgokweBhayibheli akusiyona nje inkosi kuphela esitshela ukuthi yenziwe ngomfanekiso, idalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, kodwa iBhayibheli lisifundisa ukuthi wonke umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu.
And he has dignified us by giving us all dominion over everything else that he has made.
Usinikezeke ukuhlonipheka ngokuba sinikeze isikhundla sokubusa phezu kwayo yonke indalo yakhe uNkulunkulu.
To be made in God's image sets us apart from the rest of creation.
Ukwenziwa ke ngomfanekiso kaNkulunkulu kusenza sehluke endalweni yonke.
And this is what makes every human sacred.
Yilokho ke okwenza wonke umuntu abe nevalue enkulu.
But we know how the story goes. It doesn't take long before what God calls sacred is profaned and denigrated by humanity.
Njengalokho ke sazi ukuthi indaba iqhubeka kanjani akuthatha isikhathi eside ukuthi lokho uNkulunkulu akwenze kwanenani elikhulu kwehliswe kwenzelwe phansi ngabantu.
The first recorded sin after the fall of Adam and Eve was murder.
Isono sokuqala esibhaliwe eBhayibhelini emveni kokuwa kaAdam noEva bewele esonweni ukubulala.
Cain's anger got the better of him and he violated the image of God in his brother Abel.
UKhayini wavumela intukuthelo ukuba imeqe wabulala umfowabo wonela phansi umfanekiso kaNkuluNkulu ngokubulala umfowabo uAbel.
And from there the world just grew in violence and murder, became an endless cycle.
Kusukela lapho ke izwe laqhubeka njalo ekonakaleni kokubulalana nokuba nodlame kwaba into eqhubekayo nje engamiyo.
That's why God sent a worldwide flood to put an end to it.
Ingakho iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wehlisela izikhukhula, kwanisa imvula eningi, wabulala wabhubhisa wonke umhlaba.
And then after the flood in Genesis chapter 9, God basically calls a meeting with Noah and his family. And his goal there is to reinforce, to reestablish the sacredness of human life.
Inhlosomgomo kaNkulunkulu yokukhuluma noNoah kuyileyo ukuthi aphinda aqinise lento yokuthi umhlaba ukwazi ukuhleleka kahle, abantu baphile bayiphathe ngendlela uNkulunkulu abadalela ukuthi bayiphathe ngayo.
And so he says this in Genesis chapter 9 verses 5 and 6.
Washo lokhu ke encwadini kaGenesis isahluko sika 9 iverse lika 5 neverse lika 6. Genesis 9 verse 5 and 6, sithola amazwi afundeka kanjena. Kodwa elenu igazi okukulo umphefumulo wenu ngiyakulibiza kuzo zonke izilwane, ngiyakulibiza nakubo bonke abantu, ngiyakubiza umphefumulo wabo omunye esandleni somunye. Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu ngokuba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe.
So we learn two things about the sacredness of human life from this passage. First, if we take human life, then we will answer to God.
Sifunda ke into ezimbili la ngokubaluleka kwempilo yomuntu. Okokuqala, yilokhu ukuthi uma uthatha impilo yomuntu noma ubulala umuntu, nawe uyakubulawa futhi.
That's what God means when he says there will be a reckoning. It means we will have to answer to God himself.
Kuchaza lokho uma uNkulunkulu ethi igazi lomuntu uyakulibiza, siyakuphendula phambi kwakhe.
And that is because all human life belongs to God.
Isizathu salokho yilesi ukuthi impilo yonke yabantu ingekaNkulunkulu.
Every human life is on loan to them by God.
Yonke impilo yabantu bayibolekiwe, bayibolekwa nguNkulunkulu.
He owns it, and because of that, it matters how we treat others and how we treat ourselves.
Ungumnikazi wayo impilo yabo bonke abantu. Ngenxa ke yalokho kwenza kubaluleke ukuthi sibaphatha kanjani abanye abantu na, nathi futhi siyiphatha kanjani na.
You can see it like taking out a rental car. It is yours to use for the agreed upon time.
Kunjengokuba uboleka imoto kulabo abantu ababolekisa ngeimoto, ukhokha imali. Leso sikhathi oyiboleke ngaso imoto, imoto ingeyakho ukuba uyisebenzise ngendlela ethandwa uwe ngaleso sikhathi.
But you know that when you get back and you hand the car in, they are going to check every square inch of it for bumps and for scratches.
Uyazi kodwa ukuthi uma usuyibuyisela kubona bazoyifakela izibuko bayihlolisise kahle ukuthi akukho yini la uyipoqoze khona imoto noma lapho iscrasheke khona imoto na.
And it's because you know that that it changes how you drive it.
Ngenxa yalolo lwazi lokuthi ngesikhathi uhamba ngale moto uyazi ukuthi uyibolekile bazoyihlola uma usuyibuyisela emuva kwenza ukuthi uqaphele ukuthi uyiphatha kanjani.
You're careful with it. You treat it with respect because it doesn't belong to you.
Uqaphela kakhulu uyiphathe ngendlela enenhlonipho ngoba uyazi ukuthi akuyona yakho uyibolekile.
And there's going to be a reckoning.
Uzokwazi ukuphendula imibuzo uma usuyibuyisela emuva.
You see, we have no right to treat people however we wish.
Uyabona asinalo ilungelo lokuphatha abantu ngendlela ethandwa yithina.
They could be your children, they could be your spouse, your parents, your employees.
Kungenzeka ukuba abantwana bakho, kungenzeka ukuba oshade nabo, kungenzeka oshade nayo, kungenzeka ukuba bazali, kungenzeka ukuba abantu obaqashile abakusebenzelayo.
They could even be the beggar at your car window.
Noma ngabe kuthiwa ileyo oyisincibi ewindini lemoto yakho ocelayo emgwaqweni.
But they are not yours, they are God's.
Akusibona bakho bangabakaNkulunkulu.
And so we are answerable for how we speak to other people, for how we touch them and we look at them and we treat them.
Sizokuphendulela ke phambi kaNkulunkulu ukuthi sibaphatha kanjani abanye abantu sibathinta kanjani sikhuluma kanjani nabo.
But the second thing this passage teaches us is that human life is of infinite value.
Into esibili ke lamavesi asifundisa wona la ile ukuthi impilo yomuntu inenani elikhulu kakhulu.
You know, what value does God put on a person's life?
Inani elingakanani uNkulunkulu alibekayo empilweni yomuntu na?
Now, if you end someone's life, how much money will you have to pay to bring restitution? Or, you know, how many years would you have to serve in prison for justice to be done?
Uma uthatha impilo yomuntu noma ubulala umuntu imali engakanani omele ukuyikhokha noma iminyaka emingakanani omele ukuba uyidonse ejele ukuze kwenzeke ubulungiswa ngempilo yomuntu na.
God doesn't give us a number here.
UNkulunkulu akasinikezike inamba lapho.
To quantify it would be to suggest that it has a finite value.
Uma singabeka inani kungabe ukuba siqonda ukusho ukuthi impilo yomuntu kahlehle inalo inani elingabekwa ngabantu.
But the truth is that it's priceless.
Iqiniso yilelo ukuthi impilo yomuntu inani layo likhulu kakhulu alinakulinganiswa.
And so God says in verse 6, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed.
UNkulunkulu ukuthi lapha evesini lika 6 yilona lo chitha igazi lomuntu igazi lakhe liyakuchithwa na.
That's the price. Another human life, because a person's life is of infinite value. Only another person's life can be given for it, since that is also of infinite value.
Ilelo inani lempilo yomuntu, impilo yomuntu, ngoba inani lempilo yomuntu likhulu kangako lilingana nenani lempilo yomuntu.
God is loving to say this because he wants people to respect human life, not to cheapen it.
UNkulunkulu kuveza uthando ngokusho kwakhe kanjena ngoba uthanda ukuthi abantu bayihloniphe impilo yabanye abantu.
So now we can look at our second point and we can ask the question, how do we break the sixth commandment?
Manje ke sesinokwazi ukubheka iphuzu lesibili sibheke lo mbuzo othi siwaphula kanjani lo myalo wesithupha na.
First I want to answer that by talking about three situations in which it's possible we are not breaking the sixth commandment.
Okokuqala ngizothanda ukuphendula lo mbuzo ngokuba ngiveze amaphuzwana amathathu ngikhanda isithombe sokusikhombisa ukuthi ngokwenza kwethu kanjalo asiwaphuli lo mthetho.
That is in situations where it might be necessary to kill another person depending on the circumstances.
Isimo ke lapho ongayithola uphoqelekile ukuthi ubulale abanye omunye umuntu.
Now these are very controversial, they're complex, and I'm never going to be able to give them their due.
Lezi zimo ke izimo ezilukhuni kakhulu, kulukhuni kakhulu ukuyichaza, angizokwazi ukuyichaza ngokwanele.
But I still think it's worth knowing about these three situations. After all, they have been debated and discussed in church history down the ages.
Kodwa ngiyengacabanga ukuthi lezi zimo ezintathu kubalekile ukuthi sazi ngazo kafishane emveni kokuba seke kwaphikiswana ngazo kwaxoxwa ngazo emlandweni webandla kakhulu.
So the first is capital punishment.
Oqala ke isigwebo sentambo.
This is where a government might administer justice by imposing the death penalty on capital crimes like murder.
Lokho ke kuchaza lokhu uma umthetho wezwe uhulumeni awumisile kuyilowo ukuthi uzokwazi ukugweba umuntu isigwebo sentambo noma isigwebo sokuthi afe ngokwecala alenzileyo.
Some Christians have made that argument from chapters like Genesis 9 and Romans 13.
Abanye abantu ke babekile ukuphikisana kwabo nembono yabo ibhayise lapha encwadini kaGenesis esahlukweni sika 9 nasencwadini yabaseRoma.
The second is self-defense.
Owesibili isimo sesibili ukuyivikela.
So you can read a verse like Exodus 22 verse 2 and 3. You don't have to read it.
Ungafunda incwadi kaExodus 22, verse 2 and 3.
Yeah, and it suggests that really if the only way to defend your life or to defend the life of someone else when an intruder breaks in, for example, if the only way to do that is to kill them, then you are justified in doing that.
Ikubeka kanjena ukuthi uma mhlambe kuwukuthi umuntu ungena emzini wakho engavumelekile uze ukuzohlukumeza noma anilimaze esimene sinjalo ke uma ukwazi ukuthi uyivikele ngendlela yokuthi umbulale uvumelekile ukwenza lokho.
The final situation is that of war.
Isimo ke sokugcina isimo sempi.
In theory, some wars can be just and necessary.
Ngokucabanga kwethu ezinye zezimpi kuyaba izimpi zobulungiswa.
So what do you do? For example, when the things that are happening in northern Mozambique with ISIS.
Ukwenza nje umfanekiso lokho kwenzeka ezweni lwase Mozambique kwenziwa ile group ebizwa ngama ISIS.
Where they are committing atrocities, they are abusing and enslaving, killing innocent civilians.
Lapho benza khona lezi zinto ezimbi kakhulu, bebulala umphakathi, bewufukuzisa, bewuhlukumeza umphakathi ngendlela ebuhlungu kakhulu.
Do you let that continue or do you defend peace by the use of opposing it in war?
Uyayekela leyo nto iqhubeke njengohulumeni noma uthathe inyathelo zokuba uvikele umphakathi nokuthula ngokuba ukwazi ukuba uhlasele lezi gilamkhuba.
So you could look at a verse like Luke 3:14.
Ungenze ungabheka incwadi kaLuke isahluko sika 3 verse lika 14.
A soldier comes to John the Baptist, says, "What must I do to repent?" And nowhere does Jesus, does John the Baptist say, well, you need to leave the army.
Ngesikhathi uJohane babhathisa kweza namasosha abuza ukuthi fanele ngenze njani ukuze ngikwazi ukubhabhathizwa na. UJohane akasho ukuthi yekani ukuba amasosha ukuze ngikwazi ukubhabhathizwa.
Which tells us it's not necessarily incompatible with being a Christian.
Kuyachazela ke lokho ukuthi eqinisweni ukuba yisosha akumelene nokuba umKristu.
So after raising some of those exceptions, possible exceptions, we turn now to how we do break the sixth commandment. And the Bible basically gives us two categories by which we need to think in terms of. There's unintentional and intentional murder. So first we'll start with unintentional murder and look at a verse, Exodus 20:21 verses 28 and 29.
Sizoqala ke ngokubulala okungenanhloso, sibheke lapha encwadini ka Exodus 21 verse 28 and 29. Inyama yayo ingadliwa kepha umnika umnininkabi uyakuyekelwa kepha uma inkabi ibizinge ihlaba ungaphambi nangaphambili futhi lokhu kufakaziwe kumniniyo engayigcinanga kodwa inkabi isibulele owesilisa noma owesifazane leyo nkabi iyakukhandwa ibulawe nomniniyo.
It's saying that if you own an ox and the first chance it gets to attack someone results in their death, then the owner is not guilty of murder.
Lapha iBhayibheli lithi uma umnikazi wenkabi inkabi yakho ibulala umuntu wesilisa noma wesifazane okokuqala awunali icala wena mnikazi wayo.
Yes, it's unintentional, but the difference is that it's not because of the owner's recklessness that person died.
Yebo, lokhu kubulala ukubulala okungahlosiwe. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi umnikazi wenkabi akanalo ulwazi ngale nkabi yakhe ukuthi izokwazi ukubulala abantu.
But if the ox has shown a tendency to attack people, you know, maybe it's hurt people in the past, and the owner still fails to take the proper precautions to lock it up.
Uma ke kodwa umnikazi wenkabi lo inkabi lena ibe noku limaza abantu ngaphambileni yabonakalisa ukuba nodlame phakathi kwabantu umnikazi wayo kangakwazi ukuthatha izinyathelo zokuba akwazi ukuyigcina ukuze abantu bavikeleke.
And then the ox goes on to kill someone. It is the guilt that the owner is guilty there of unintentional murder.
Uma ke engakwazanga ukuthatha inyathelo zokuyigcina inkabi yaqhubeka yagcina isibulala umuntu emveni kokuba azile ukuthi inodlame lenkabi. IBhayibheli ke lithi uma isibulala ngokwesibili umnikazi wayo azi kodwa engayigcinanga umnikazi wayo unecala.
It's what we call involuntary manslaughter.
Lokho ke kubizwa ngokuthi ukuzinikela ekutheni usilotharishe noma ubulala umuntu ngendlela enesihluku.
A modern day example of this would be drinking and driving.
Uma singabheka umfanekiso ngokwempilo yethu namhlanje singafanekisa njengomuntu ophuza adakwa angena emotweni a drive.
No, the drunk driver never intended to harm anyone, but because of the alcohol, their ability to drive the car was impaired, and they knew that, but they got into their car anyway.
Kungenzeka ukuthi lona odakiwe ophuze wadakwa ubengahlosile ukuthi aphuza dakwe ashayele imoto ukuba bulala abantu, kodwa ngenxa yokuthi ubedakiwe ikhono lokuthi akwazi ukukontrola imoto emgwaqweni lingaphelele unecala ke lokuba abulale engahlosini.
Your carelessness has cost another person their life and you are guilty.
Ukunganakekeli kwakho kubangela obunye ukuthi omunye umuntu alahlekelwe impilo yakhe ngenxa yalokho kunecala.
So do you see what God is saying in this law is that the life of our neighbor is so precious, it is so sacred, that not only should we not destroy it, but we should do everything in our power to protect it.
Uyabonake into esemqoka lapho eshiwo izwi likaNkulunkulu ileyo ukuthi impilo kamakhelwane wethu isemqoka kakhulu, inevelu enkulu kakhulu. Umele ukuba uqaphele ukuthi kungenzeki lutho okuhlukumeza impilo kamakhelwane wakho.
If we are reckless or we are careless, it is because we have a low view of our neighbor and their worth.
Uma ke singanakekeli siyikhelesi nje singaqapheli lokho kusho ukuthi umqondo wethu ngempilo yomakhelwane wethu sinomqondo ophansi kakhulu ngevelu yempilo yabo.
And we need to hear the late C.S. Lewis's words on this.
Simelo kuzwa amazwi kamfowethu C.S. Lewis osasishiye emhlabeni.
It says, there are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal.
Uthike abekho nje abantu nje ababantu nje abajwayeleke, awukwazi ukukhuluma nje nomuntu nje ongelutho.
Nations, cultures, arts, civilization, these are mortal, and their life is to ours as the life of a gnat.
Izizwe abadwebi zonke izinto esizenzayo njengabantu lezo zinto izinto eziphelayo ezingena velu enkulu.
But it's immortals whom we joke with, we work with, marry, snub and exploit.
Kodwa abantu laba abanevelu enkulu okuyibona esibashadayo esincokola nabo nesibahlukumezayo nesingabaphathi kahle.
This does not mean that we are to be perpetually solemn.
Lokho kusho ukuthi simele ukuba siqaphele kakhulu indlela esiyiphatha ngayo.
We must play, but our merriment must be of that kind which exists between people who have from the outset taken each other seriously.
Sinokuncokola ke nabantu, kodwa ukuncokola kwethu nabantu kumele ukuba kume ekutheni singabantu abaqondayo ukuthi laba bantu esincokola nabo banevelu enkulu kangakanani.
No flippancy, no superiority, no presumption.
Akumele ukuthi sincokole nabantu ngendlela nje engenamsebenze bathatha kancane. Akumele ukuthi sincokole ngabantu ngendlela eyenza ukuthi siziveze ngathi thina sibakhulu kunabo. Akumele ukuthi sincokole nabantu ngendlela eyenza ukuthi babukeleke phansi.
And so the sixth commandment forces us to ask this question.
Lo myaloko wesithupha usiphoqalela ukuba sibuze lo mbuzo.
Does the way that you treat people reflect your belief that there are no ordinary people?
Ngabe indlela ophatha ngayo abanye abantu ibonakalisa ukuthi uyakholelwa yini ilokhu ukuthi eqinisweni umuntu kasiyona nje into engelutho.
That every face you look at deserves honor and respect.
Bonke ubuso bomuntu obubhekayo kungakhathaleki ukuthi bunhloboni ufanelekile ukuba ubunikeze inhlonipho ephelele na.
God made that person who they are, and there is no one else in all the world who is like them.
UNkulunkulu wamenza lo muntu ukuba abe yile ndlela ayiyona, akekho omunye umuntu ofana naye emhlabeni wonke.
God knew everything about them before they were even born.
UNkulunkulu wazi yonke into ngabo ngaphambi kokuba bazalwe.
He has a plan to glorify himself through their life.
uNkulunkulu uneplan unohlelo lokuyikhazimulisa ngabo ngempilo yabo.
And they will live forever in one of two destinations.
Bazophila inguna phakade kulezi ndawo zokugcina ezimbili.
And he has brought that person across your path at a moment in time.
Ulethe lo muntu ukuba adlule endleleni yakho ngalesi sikhathi ombona ngaso.
Whoever they are, to look them in the eyes and to see them, to really see them.
Noma ngabe kuthiwa bangobani labo bantu, umbheka emehlweni, kumele ukuba ubone umuntu owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu.
To act towards them in such a way that says, I am on holy ground.
Uyiphathe ngalendlela yokuthi umumbheka lo muntu ukhumbule ukuthi usemhlabathini ongcwele umfanekiso kaNkulunkulu lo.
I know how important you are to God even if you don't.
Ngiyazi mina ukuthi ubaluleke kangakanani kuNkulunkulu noma wena ungazi ukuthi ubalulekile kuNkulunkulu.
Now at that point, who of us can really say that we've kept this commandment?
Lapha ke esikhona manje akekho umuntu phakathi kwethu ongathi siwugcinile lo mthetho.
I don't know if you know this, but there is the early church was said to have founded hospitals.
Angazi noma niyayazi yini lento, kuthiwa ke ibhedlela zaqalwa noma zasungulwa yibandla lokuqala.
Yes, the Romans and other cultures, they did have sick bays that already existed.
Uthike umbuso wase Roma nezinye izizwe zazinayo indawo yembhede yabantu abagulayo nje.
But those sick bays didn't serve the general population. They existed to treat wounded soldiers.
Lezo ndawo ke ezazinembhede yabantu abagulayo zazingenzelwe nje abantu bonke umphakathi wonke, zazenzelwe amasosha ayelimele empini.
Not because they really cared about them.
Zazingenzelwe ukuthi zisiza amasosha ngoba bewathanda noma bewanakekela amasosha kangako.
But so they could get them back onto the battlefield.
Lezo ndawo zazenzelwe ukuthi ukuze basizwe ngokushesha laba abangamasosha babuyele emuva empini la babelimele khona.
Their value lay in their service to the empire.
Babe nenani kumsebenzi ababewenza bewenzela umbusi.
But the conviction to care for the lepers in the community, the blind, the sick, the poor, the slaves, those really who had nothing to offer, where did that come from?
Kodwa ke ukunakekela abantu ababephethwe ubulephero bengaboni emehlweni begula bengakwazi ukuyinakekela ngabe leyo nto iqhamuke kuphi?
It came from a community shaped by the Lord Jesus Christ, the one who was strong but became weak so that we who are weak could become strong.
Kodwa lo mqondo wokunakekela onjalo wavela emphakathini owawumqondo wawo ubunjwe ukukholwa inkosi uJesu noma ubunjwe ivangeli lenkosi uJesu. Abantu laba babenalokho kunakekela okwakuvela kulo owathi noma e-strong wabathakathaka ukuze thina esibuthakathaka sibe strong.
The word hospital comes from the Latin hospice, which means guest.
Lelo gama ke lesibhedlela selishilo livela egameni lesilathini elichaza ukuba indawo yeyihambi.
Christians understand hospitality as extending to every person, no matter their race or their status, their wealth or their occupation.
Inhlala kahle ke le phakathi kwamaKristu iqondo ngalomqondo ukuthi yinto yokuba idluliselwe kuwo wonke umuntu kungakhathaleki ukuthi uvelaphi ucebile noma umpofu yini.
It reminds me of the words that Jesus spoke in Matthew 25.
Kungikhumbuza kamazwi akhulunywa nguJesu lapha encwadini kaMathewu esahlukweni sika 25.
where Jesus imagines that it's the end of time, he's returned, and he's going to say to his people, to Christians.
Lapho ukhulunywa ngesikhathi sokugcina lapho uJesu esebuya nalokho azokusho kubantu bakhe abangabazalwane. Matthew 25 verse
35 I think it is to 37.
Verse 35 to 37. Ufundeka kanjena. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla ngangomile nangiphuzisa ngangingumfokazi nangingenisa ngihambaze nangembathisa ngangigula nangihamba ngangisetilongweni neza kimi khona baya kuyiphendula abalungileyo ngokuthi Nkosi sakubona nini ulambile sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na sakubona nini ungumfokazi sakungenisa noma uhambaze sakwembathisa na sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na isiya kuphendula inkosi ithi kubo ngiqinishile ngithi kini njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane nikwenzile kimi.
So they say, Lord, when did we do all of these things for you? And Jesus will answer and say, truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me.
Bayothike lapha, sakubona nini, Nkosi, usesimene sinjena senza zonke lezi zinto kuwe na. IBhayibheli lithi kuJesu uyakuphendula athi ngiqinisile ngithi kini njengalokhu nakwenza kulabafowethu abancinyane nakwenza kimi.
His point is that the way that you treat the least is the way that you are treating him.
Into ke ayishoyo lapho uJesu ileyo ukuthi leyo nto oyenza kubantu abancinyane ohlangana nabo lapho emgwaqweni leyo nto uyenza kuyena uJesu.
See, he takes it personally. If you honor them, then as far as he's concerned, you're honoring him. And if you welcome them, you're welcoming him.
UJesu ukuthathela kuye lokhu ukuthi uma ubahlonipha abantu, uhlonipha yena. Uma ubaphatha kahle abantu, uphatha kahle yena.
So that is an unintentional murder, which we see comes right to the ground level of our attitude to our neighbor.
Lokho ke ukubulala ungenanhloso esikubonayo okuza kuthina lapha ngendlela esiphatha ngayo omakhelwane bethu.
But the second one which we turn to now is intentional murder.
Lapha ke sifuna sibheke lokhu kwesibili okuwukubulala unenhloso.
Now this is probably what enters our minds when we read this commandment that it is speaking about intentional and premeditated murder.
Lokhu ke iloko kufike engqondweni yethu masifunda lo myalo wesithupha sicabanga ngokuthi hayi ukubulala nje lokhu unenhloso okucabange kahle wakuhlelela kahle.
And so we might be tempted to sort of tick it off, say, yep, haven't done that, never murdered someone.
Kungenzeka ukuthi sifunde lo myalo siubheke sithi ya uright impela kodwa ke nginga correcta ibhokisi lami ngisho ukuthi angaze ngikwenze lokhu.
But Jesus says not so fast.
UJesu ukuthi kodwa ke singasheshi.
In the Sermon on the Mount, the passage we read earlier, we won't read it, but basically in that passage he identifies violent emotions and murderous intentions that start in our hearts.
Ngiyakhumbula ukuthi encwadini esifundile lapha entshumayelweni yasentabeni kuMatthew 5 lapha eversini lika 21 kuqhubeka esivule ngayo uJesu uthi nje uma uke wacabanga ngenhliziyo ngendlela enokucasuka noma enolaka maqondana nomfo wenu hayi usubulele ngenhliziyo.
These are the seeds that later grow up to become murder, and it is therefore also a breaking of this commandment.
Ngoba ucabanga okunjalo kuyimbewu ehlwanyeleka enhliziyweni imile igcine isiqhubekele kutheni ubulale. So ke ucabanga okunjalo ngokusho kaJesu la kuwukubulala. Ngenxa yalokho kusho ukuthi waphulile lomthetho wesithupha.
And what are these? Well, the first is he names anger in verse 22.
Lezi zinto ayishoyo lapha yena kuMatthew 5 okokuqala iloko ukhuluma ngokucashuka lapha evesini lika 22 kepha mina ngithi kini yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uya kuba necala lokwahlulelwa noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo.
Now we tend not to take anger very seriously as a sin.
Isikhathi esiningi asithathi indaba yokuthukuthela njengento embi kakhulu.
And yet at the same time we know that what we as humans are capable of in a fit of rage is frightening.
Kodwa ke futhi ngaso leso sikhathi siyaqonda ukuthi into ezimbi kanjani ezinziwa ngabantu noma sikwazi ukuzenza ngesikhathi sicashukile noma sithukuthele.
There's another thing that we need to watch for is our words, the way that we speak to people in verse 22.
Enye into esimele ukuyiqaphela ngokusho kwezwi likaNkulunkulu lapha kuverse 22 amazwi esiwakhulumayo esiwasho kubantu.
Did you read it?
Verse 22.
Yeah.
Verse 22. Sithola amazwi afundeka kanje lapha kepha mina ngithi kini yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uya kuba necala lokwahlulelwa noshoyo kumfowabo ukuthi silima uya kuba necala emphakathini noshoyo ukuthi siwula uya kuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo.
Again, we often don't think that our words are such a big deal.
Ngiphinde ke futhi asicabangi ukuthi amazwi esiwasho kubantu ayinto enkulu kakhulu.
But Proverbs says that they are like sword thrusts to the soul.
Incwadi yezaga ke kodwa ithi anjengomkhonto ojikijelwe wangena enyameni.
And so Jesus is saying, wherever you find an angry heart, wherever you find insulting words, something must be done about that. That is not a little thing.
UJesu ke uthi lapha uma uthola intukuthelo enhlizweni yakho noma uthola amazwi entukuthelo enhlizweni yakho umelwe kuba kube khona into oyenzayo ngawo ngoba asiyona nje into encane.
This is the point he goes on to make in verse 23.
Ilento ke aqhubeka ke ayisho lapha na evesini lika 23 uthi ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho ealtare ukhumbula lapho ukuthi umfo wenu unamagqubu nawe.
Saying do not remain unreconciled with someone else. It is so important that you should actually walk out of worship, walk away from the altar to go and get it done.
Uthi ke lapho uJesu ungayeki amagqubu phakathi kwakho nomfo wenu noma nomakhelwane wakho. Kubaluleke kakhulu ukuthi uyilungise leyo nto. Kubaluleke ngalendlela ukuthi noma ngabe kuthuse enkonzweni, phuma enkonzweni uhambe uyobuyisana nomfo wenu ngaphambi kokuthi ubuye uzokhonza uNkulunkulu.
And Jesus says here, he says, if your brother has something against you, Not something that you have against your brother, which means your anger is not the problem here. Their anger is.
UJesu lapho muqaphele kahle uthi uma ukhumbula ukuthi umfo wenu unamagqubu nawe, hayi ukuthi wena unamagqubu nomfo wenu. Ngamanye amazwi akusikhona intukuthelo yakho le, intukuthelo yalo okhumbulayo ukuthi ukuthukuthelele eyinkinga lapho.
Jesus saying, I don't care who the guilty party is, it's so important to reconcile that you must take the initiative and go and build the bridge.
UJesu uthi akubalulekile ukuba uphikisane nengqondo yakho ngokuthi ubani owrong lapha noma owenze kabi lapha. Okusemqoko ukuthi umwazi ukuthi khona okungekuhle phakathi kwakho nomfo wenu. Hamba ubuyisane naye, kubaluleke kakhulu ukuthi nibuyisane. Akubalulekile ukuthi ubani onecala.
So who regularly makes you angry? Who do you find yourself speaking to in degrading ways, even if only in your head?
Ngabe ubani lo okwenza ukuthi ucasuke isikhathi esiningi? Ubani lo okwenza ukuthi ukhulume naye noma ukhulume ngaye, even noma ngabe awukusho, noma ngabe awukusho lokhu ngomlomo, kodwa ukusho enhlizweni yakho, ukhulume ngaye ngendlela emehlisela phansi nemehlisela nemehlisa isithunzi sobuntu na.
And whoever comes to your mind, you must see that the problem is not with them, it's with you.
Noma ubani ke lo ofinyelele engqondweni yakho, umele ukuthi ubone ukuthi inkinga kahlehle akusikhona ukuthi uyena lowo omcabangayo, kodwa uwe.
I don't need to know the person. I don't even need to know the situation that you're in with them in order to say that.
Angidingekile ukuba ngazi lo muntu, angidingekile nokuthi ngazi isimo okusona ngalo muntu ukuze ngikwazi ukusho lokho.
They are not making you act like that. Your heart is.
Akusibona abakwenza ukuthi uthukuthele noma ube ilento iyona maqondana nabo. Inhliziyo yakhe kwenza ukuthi ube njalo.
No, anger is a you problem. It is not a them problem.
Ukuthukuthela inkinga yakho, ukuthukuthela akusiyona inkinga yabo noma yabanye abantu.
But anger is so subtle, it's so hard to detect in us because anger is something in which we always think we are justified in doing. We think we are right and the other person is wrong.
Lento ke ukuthukuthela iyinto eyinkinga kakhulu. Akulula ukuba umuntu akwazi ukuyibamba kahle futhi ayiqonde ayisho ukuthi eqinisweni iyinkinga yakhe. Ngoba intukuthele isikhathi esiningi uma sithukuthele siye sizama indlela zokwenza ubulungiswa ngokuthi sifanele ukuba sithukuthele ngenxa yalokhu nalokhu noma ngenxa yalokhu abakwenzile.
So as we end off, I want to say that there is good news. It's been a hard commandment to hear, but there is good news.
Njengoba ke sesiphetha ngiyathanda ukusho ukuthi kunendaba enhle. Ngiyazi ukuthi umyalo lo obukhuni kakhulu kuwuzwa, kodwa ke kukhona indaba enhle.
So recently, it's just struck me again as I've been reading the Gospels, just how early in Jesus' ministry, the religious leaders begin to hate him.
Kulesi sikhathi nje ngifunda amavangeli lapha, kuyamangalisa ukubona ukuthi kwaqala elikangakanani ukuthi abaholi bezenkolo baqale ukuthukuthelela uJesu.
You know, you can see the progression that it takes. It starts small and how it gets bigger and bigger.
Uyabona indlela eyaqhubeka ngayo le ntukuthelo yabaholi bezenkolo bethukuthelela uJesu. Iqala kancane, ikhule, igcinise inkulu.
See, at first they question him in their hearts.
Okokuqala baqala babuzana ngaye ezinhlizweni zabo.
And then, stirred by anger and hatred, they begin to question him to his face. Then they begin to get together and talk to one another about killing him.
Baqhubeka bagcina sebehlangana ngabojwana bekhuluma ngaye omunye nomunye ukuthi bangakwazi ukumbulala kanjani.
And once they've done that, they then try to create opportunities to trap him in blasphemy or to break a law.
Emveni kwalokho ke base beqala ukuthi benza amathuba bazame ukuthi bambambe ukuze asho izinto ezinhlamba noma ezithuka uNkulunkulu.
And when that doesn't work, they try to convince others to riot and to stone him to death.
Emveni kokuba bahluleke ukuthi bambambe ngozungu base bezama ukuthi bakhuthaze abanye abantu ukuthi bamkhande ngamatshe.
But eventually, their premeditated plans, their murderous intentions, are able to be put into action. They had the perfect image of God crucified.
Babe nomfanekiso kaNkuluNkulu ophelele phakathi kwabo uEmmanuel uJesu bambethele esiphambanweni.
Even worse than that, they crucified God the Son who made people in his image.
Okwenza kube kubi kakhulu ke lo abambulalayo lapha uNkuluNkulu ndodana owabadala ngomfanekiso wakhe.
But it was not their anger that Jesus was worried about or concerned about that day.
It
was that on the cross, the anger of God fell on him.
Ulaka lukaNkulunkulu noma intukuthelo kaNkulunkulu yawela phezu kukaJesu.
So he never entertained a murderous thought. The anger of God fell on him for our murderous hearts.
Noma uJesu engakaze acabange ngokubulala, kodwa ulaka lukaNkulunkulu lawela kuJesu okwakufanele luwele kuthina esingababulali bakhe.
He there paid the penalty for every time that we have cheapened the sacredness of human life.
Wakhokha inhlawulo ngokuphula kwethu lomthetho ngokucabanga kwethu ngendlela eyehlisa isithunzi sabantu esikwenzayo mihla yonke.
Yes, that was the day that the Pharisees' anger was satisfied.
Yebo, ngalolu suku intukuthelo yabaFarisi yaneliseka ngokubulala uJesu.
But the good news is that in God's providence, what was achieved was far greater than that.
Kodwa indaba enhle ngalokhu ukuthi ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu owengamela izinto zonke, lesi senzo sabaFarisi sokuba uJesu anikelwa bulawe senza into enhle kakhulu.
It was the day that the holy and the righteous anger of God, which should have fallen on us, was satisfied in the death of Jesus.
Kwakuwusuku la intukuthelo nolaka lukaNkulunkulu ongcwele okwakufanele kuwele phezu kwethu thina zoni lweneliseka ngokufa kukaJesu esiphambanweni.
And so it means that no matter how you've treated someone else, no matter how unspeakable maybe the things are that you've done to another image bearer, no one is beyond the forgiveness that God now gives.
Lokho ke kuchaza ukuthi akukhathaleki ukuthi uone kangakanani uphule kaningi kangakanani lo myalo esiwubhekayo ukuthi ungabulali kukaningi kangakanani uphatha abanye abantu kabi ubehlisa isithunzi ulimaza umfanekiso kaNkuluNkulu okubona. Lokho kuchaza ukuthi noma ngabe kuthi ukwenze lokho kaningi usenokusindiswa uthethelelwe.
There is no more anger left for us. Jesus has taken it all.
Akusekho ntukuthelo uNkulunkulu anayo maqondana nathi. UJesu wayithatha yonke intukuthelo yobona kwethu wayithathela kuye ngesikhathi efe siphambanweni.
That means there can be no place for our anger against others.
Lokho kuchaza ukuthi ayisekho enye indawo yokuba sijeziswe ngenxa yolaka lwethu maqondana nomakhelwane bethu.
I just want to end by saying that I know that there are other things in our day happening in our society which really do infringe upon the sanctity of human life.
Ngiyathanda ukuphetha ngalokho ukuthi kunezinto eziningi ezenzekayo kule mihla empilweni zethu noma empilweni zabantu lezo zinto ezicindezela nezilimaza ivelu yabantu abaningi.
These are and they should be troubling to us.
Lezo zinto ke ziyinkinga futhi kufanele ukuthi zingasiphathi kahle uma sizibona zenzeka.
Talking about things like suicide and abortion and euthanasia.
Sikhuluma ke ngendaba yokuyibulala kwabantu nokukhishwa kwezisu nokubulawa kwabantu okubizwa ngokuthi ukubasiza ngoba mhlambe sebegule kakhulu.
And by not having being able to talk about them does not mean that I don't think that they are incredibly important.
Ukungakhulumi ngalezo zinto akusho ukuthi ngicabanga ukuthi azibalulekile kakhulu.
And I would love if in the future we could even have a sermon series focused on these issues.
Ngiyothanda ukuthi mhlambe kusasa noma nini la sithola khona isikhathi sikwazi ukukhuluma ngalezi zinto esengiyimentionile lapha senze intshumayelo ngazo.
But maybe I'll just say on a personal note that if you are struggling with any of these things, maybe things that you have done or fear you will do or have had others do close to you, please know that you can get in touch with us. You can talk to us as pastors.
Ngiyathanda ukusho lokhu ukuthi mhlawumbe uma kuya ngoba uyithola usesimeni sokwesaba ngenxa yokuthi mhlawumbe lezi zinto usuke wazenza noma ucabangile ngazo ukuba uzenze noma mhlawumbe kunabantu abaseduze nawe abazenzile ezikubangela ukuthi ube nalokhu kwesaba. Ngiyathanda ukuthi wazi ukuthi ungaxhumana nathi njengabefundisi lapha ukhulume nathi sisizane nawe ngomusa kaNkulunkulu.
Amen.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Sibongile ngendlela emangalisayo. Sizophinde ke sihlangane futhi ngesikhathi esifanayo ngesonto elizayo. Uma unokwazi ukuthi ukwazi ukufika la uzoba ingxenye yalezi ntshumayelo uyilalele ula phakathi kwethu. Siyokuthokozela kakhulu ukuthi ufike ukuze siqale ukunibona njengabantu abayimisela ukuthi babe ingxenye yenkonzo yolimi lwesiZulu lesiyimisela ukuyiqala. uNkulunkulu anibusiseke. Ngicela sivale ngumthandazo. Baba ngcwele, siyabonga kakhulu ngesikhathi esibe naso maqondana nezwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle. Sizwile ukukhuluma kwakho baba wethu ongcwele, uveza ubunjalo bakho nolaka onalo maqondana nokungaphathani kwabantu kahle noma kokubulalana kwethu. Kodwa futhi sakuzwa Nkosi ukhuluma ngomusa osenzele wona ngoJesu ukuthi noma ngabe kuthiwa singababulali noma kuthiwa singabanye babantu ababe ingxenye yokuhlukumeza nokucindezela nokwenzela phansi impilo zabantu, sisenokuthethelelwa ngenxa yokuthi ulaka lwakho lwawela kuJesu esiphambanweni ukuze thina zoni ebekufanele ulaka lakho luwele kithina sithole ukuthethelelwa ngokukholwa egameni lakhe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu omuhle ukuzwa indaba enhle kanjalo. Baba wethu ongcwele, ngiyakhuleka kakhulu ukuthi usize inhliziyo zethu, sikuthande, sikulandele, sikulalele, sikuhloniphe, sithande omakhelwane bethu, uNkulunkulu wethu omuhle, sibuyisane nabantu esinamagqubu nabo ukuze angakhula amagqubu agcine esesiholele ekutheni senze izinto eziphula lo myalo okhuluma ngawo phakathi kwethu namhlanje. Siyacela ukuba ukwenze lokhu for udumo lwakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Asamukele isibusiso. uNkulunkulu makanibusise anilondoloze. uNkulunkulu akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu abe nomusa kini. uNkulunkulu makaphendulele ubuso bakhe kini aniphe ukuthula kwakhe. Aninikeze ukunqoba phezu kwesono. Aninikeze ukuphumelela kukho konke enikwenzayo nokuthandeka kuNkulunkulu nakubantu. uNkulunkulu anibusise, animangele ukuthi nibe yisibusiso nakwabanye abantu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.